This is the greatest and best song in the world. Long time ago, me and my brother Kyle here.
Not your brother.
We was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,
play the best song in the world, or I'll eat your soul.
Well, me and Kyle, we looked at each other, and we said, okay. And we played the first thing that came to our heads. Just so happened to be the best song in the world. You're the best song in the world. Once every 100,000 years or so, when the sun does shine and the moon does blow and the grass does grow. Well, needless to say, the beast was stunned. He dropped into swampy tail and the beast was done. He asked us, be you angels? And we said, nay. We are but men of rock. This is not the greatest song in the world, no. This is just a tribute. We couldn't remember the greatest song in the world, no. This is a tribute. Peculiar thing is this, my friends. The song that we played on that fateful night didn't sound anything like this sound.
Because this is just a tribute. You gotta believe it. And I wish you were there. It's just a matter of opinion. But I won't go for it. You talk and I love you. I'm so surprised I find the case coming out. Ha 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 ha